Sanibonani bangani emakhaya nani bangani lapha e-studio. Sihloko senzaba yethu yanamuhla kuthiwa The Lesson of the Seed ibhale ngu-K Thome. Endzaweni loyo umsile kakhulu akumili lutho lapha. Endlini leseyinzala kakhulu leyakhiwe ngetshani. La bebeti lamani nguloyo naloyo umfana bekafise kuba ngitulu kwalomunye ngathi bebacophisana ngempilo bekuthi njalo letlamani natidlala ngicophisana nguloyo naloyo bekafuna kuba nguyo lophuma embi bokubakhanza baphikisana kuthi ngoba luphumelele kwathi ngalenye ilanga lona lomdzala wathi
ngifisa ukuhlanyela sihlahla sitaba ngumfundi wethu nasesikoleni mina ngifuna ukuhlanyela sihlahla lesitawuthela detail letimnanzi
kwathi wesibili lolandzela kuwathi
Mina ngitawuhlengela sohla khona sitawuba netinkulu.
Loko kwashiwa ngilolo mncane kakhulu. Kepha bekunenkinga yokuthi akekho lobheka kwadi kuhlanyela sihlahla. Kepha bekukhona lebamatiko lokwati ukuhlanyela.
Asiputele indvule ehlala emhumeni, yona ifanele kwati ukuthi sihlanyelwa kanjani sihlahla.
Nakuya bonke bagijima baconze emhumeni, kepha baphikisana ukuthi icajwangwe ngubani leyo ndvu kucala. Kepha ngaphandle kwasemhumeni bekunetimbale tihle letimile lapho. Letibovu, luphuti kanye naletipurple.
Ngita kungena kuqala
kwasho lo mdzala asho achilida labalabanye lababili kepha betama kumfundisela ngaphandle
stop it
wabhodla livule likhulu
nangabe nifuna nginsit awungena munye ngasikhathi
kwachilida labanakabo lababili lona lo mdzala washo aconza ngekhathi lendvobe yinkulu kakhulu isho ngemboko lofana nowendlovu emehlo aliphuthi njengalawa ajakalaza Lendvo iphindze yaba netinsiba umtimba wonke kanye nemsila lomudze lophindze ube njengale wenyoka besolo igocoda lokuthite embiteni kuphuma infutfu lelihlata
Wild thing bengifisa ukuhlanyela sihlahla ungangisita na
Silukathi safaka sandle sikhwameni lesinetinsiba sakhipha lokuthito lokuncane
Loko yinhlanyelo yesihlahla inhlanyelo idzinga langa nabe kukhanya kude ikhulu
Angacethi nokukhuluma wild thing wamhluthfula lobhuti lomdzala
Ngiyabonga. Ngitabonga ubhuti wokuqala kuhlanyela sihlahla. Sho ukuthi kutomele ngitshelele umnye bhuti. Kusihlahla sidingani kude esikhulu.
Ngobe sekahambile lo bhuti wokuqala. Wangena gijima nalona wesibili. Ngobe abona lo mnakabo aphuma gijima. Naye ubhuti ona lo mbuto. Wathi wild thing. Wakhipha inhlanyelo asukuma wathi inhlanyelo idzinga imandi kude ikhule.
Ngiyabonga.
Kwasho wesibili athatha inhlanyelo. Wangaseva ukuthi kumele enteni ngaleyo inhlanyelo. Amange wakholwa la kakubona wild thing kepha wathi
tinhlanyelo tidzinga umhlabathi lona wesithathu abesahambile kuva ukuthi kudzingakala ukuthi kenteni bonke labo bhodi betama ukuhlanyela itihlahla kepha lo mdzala ufake inhlanyelo etokwelithi wesibili wayifaka emfuleni wesithathu umbolo omkhulu umgodi wayifaka lapho inhlanyelo
kwendlula isikhathi bobathathu banifuthelela wild thing bathi kuye
Usinikete inhlanyelo lebolile.
Yami inhlanyelo bayiphilile kwenta tihlahla letinemandla. Kepha nini nobathathu, animange nalalela nangikhuluma. Nonke niphokophele ekuphumeleleni, animange nangiva ukuthi ngithini. Naku yinye ekugcina inhlanyelo, ngisele nayo. Lalelisisani.
Kumele sisebenze ndawonye, bese kuphumelela bani pho.
Ayi nina nonke, kumele nisebenzisane kude into ophumelele, hayi ukuchophisana.
Baqale kusebenzisana bonke. Wahamba kahle. Hlahla sakhula basinisela sikhule saba nemfundo lomkhulu kwaphindze bathola tinkuni kuso badla netithelo tazo ngoba basende bobathathu baqale kusebenzisana bonke konke kwahambeka kahle hlahla sakhula basinisela sikhule kwaba nemfundi kwaphindze bathola tinkuni kuso badla netithelo tazo ngoba basebenze bobathathu mzawonye iphela lapha inzashana yethu yanamuhla bangani ngakhohla kuvakashela likhele lithi www.nalibali.org cala nginzapha nisale kahle bangani emakhaya nani bangani lapha e-studio
nisale kahle bangani emakhaya